somebody. Ka black or blue.
But it keep a Buddha.
Venturman pandisa one.
Yeah, Rody.
Ndabeba mulenda wino kukweneka fweneka nomba vaipuka mumatu.
Let's keep on this one.
Vena vachila varipisha varipika pati joseba fuayo punchinga.
I said
ine wesita brava na chila tuenda panchinga.
Wakwana na zingi dadi.
Okenga shiri mukali neni shiba fuayo punchalenja.
Umbebe kashani dadi.
Ndia fanka tukanenga etele palasti jwe selenja.
Ura zingi
apa nomba na imba imba.
Wariba you see this you are a monocon.
Mpena ninsanda apa nomba na imba. Kutiba kutelela, apa nomba nda imba imba.
Anonga mutu wa wawiso mbofi, ya inanya sae.
Apa nomba nda imba imba.
Yerozi.
Niwana nde onye esire. Nimbana pambana. Wana madame nale pika mwini kwa leshima. Kuya kuma shows na flash ya kwa shima. Sometimes sita na kwa letu fuminisha. Gawari pira nishoro ala kusuminisha. Use champion mwebe ninti musoloti. Never look back why singa mukaloti. Two four sile pati anga basolokia. Hii song mwini mate no zima.
Susu, kafuma fioko kale nuke misusu. If when he eat after eating owa chuchu. Nakula shifunya kwa tibututu. Mwila tupola kanya na waku samfya. Nicho chibelechi wachimo kutula mfya. Nakula imba imba fe paka ngasanga mesi. Nakula imba imba fe.
Wena wakila varipisha varifika pati joseba fuayo punchinga.
I said
ine wesita brava na chira tuenda panchinga.
Wakwana na zingi dadi.
Okenga shiri mukali neni shiba fuayo punchalenja.
Palasti
jese nenda.
Urazi kini
apa nomba nda imba imba.
Wariba you see this you are a moro konta.
Mimpena ninsanda apa nomba nda imba imba.
Apa nomba ngara imba vifia isa mchimuro
chani. Kutiba kutelela apa nomba nda imba imba.
Anonga mutu wa wawiso mbofi ya inanya sae.
Venturman pandisa one. Apa nomba nda imba imba. Yo. Apa nakula imba imba fe nakula fumia fumia fe noba pela pisa. Apa nakula ila sarasa fe link after link. Ifikari fieka fieka maficha yaba bondo wa bakari veka veka. Lolela chilling na panini. Wila bati fwe niwe. Amuna nga unga wabaku chaume. Fwe ba mone kataba ume faba ume.
Marifika kuma mchiri muaiwe. Mufanya fiosi findu danyowe. Chalo chakwa afwana, futino kufwana. Mwenteji mamula ipanga kareza. Aba pondo ni aba mwanya nchirida. Imbaza linishi muatabirida. Muli masaka fi, ni wanda ponda daga mukondo. Mukase mukasubi nata.
Wena wakila marifika pati joseba fuayo punchinga. Ine, wesita brava na chira tuenda panchinga.
Wakwana na zingi dadi.
Okenga shiri mukali neni shiba fuayo punchalenja.
Umbebe kashani dadi.
Ndia fanka tukanenga etere palasti jese nenda.
Urazi kini
apa nomba nda imba imba.
Wariba you see this you are a moro konta.
Mimpena ninsanda apa nomba nda imba imba.
Apa nomba ngara imba vifia isa mchimuro chani.
Kutiba kutelela apa nomba nda imba imba.
Anonga mutu wa wawiso mbofi ya inanya sae.
Apa nomba nda imba imba.
Chavuta one, kwati kipa boda.
Ama vye singa kama na mapale ndoba. Si wala wakupunda mo eke ndoba.
Black chat palusaga.
YB baba chewe chambas. Ken mane ba OJ. Si, leo, to the J.
Hasta la vista, si mwache. Mr. D Zambia.
Abu Dubanza.
Chokes.
Joe Alas.
Shoot the 58.
DJ Kaya, I see you. In diesel. See you max at shine. Don't abuse.
Shackman Prox.
Umone.
Commander.com.
Jimmy J. Jackson never die. Self-posting cutties.
French marks at shiny. Changes to fast smoking.
Imbare pambare.
Captain Liu nigga.
Yes.
Chilla Banks.
Never G. Pamamba.
WK. Tony Mojeno. Team of your fashion. DJ Flex. Four stars I say. DJ Spice.
The one and the only I stream.
DJ Tremai. Bamfulila.
Naireko waireko naireko waire.
5 number T5.
Gamina baba quiz. Benjamin Bandi Saban.
I say.
Hero, yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah